Yo, it's the new all day screen. Obwavu buluma, emyaka jiduka. Banaye tukole, tukole, obwavu buluma. Amanyi g'ekisajja waleti, egy'emirundi gikulima. Sixi paka zikulima, okubandisa mu kikulima. Banaye tukole, tukole, obwavu buluma. Atakole talyenga, atakole tanyenga. Banaye tukole, tukole, banywanyi tukole. Banaye tukole, tukole, obwavu taima. Banaffe tukole, ab'emikwano tukole. Banaye tukole, tukole, obwavu taima. Abakazi kibala, toyina sente tolirya ku kibala. Nawe obagenze ku buko, omukomavu tebamuwa kitiibwa yadde. Abakazi tuliwo bawa, bo baliwo gaba. Naye waliwo eyabakopi b'empulira, muze siteekamu nga sinnaya. Sebo kyagala kulya kibala kya nnyoko, oba kitawo eyakitondawo. Oba owulira ng'okuteeka mu kikulu manyo, kasabuni kaba ka lukumiroka. Kasabuni tekasaba transporti, tekasaba nviiri na data. Kasabuni tekala tekagenda mu nsonga, ak'olukumi kasobola okumaza ku wiiki namba. Atakole talyenga, atakole talyenga. Banaye tukole, tukole, banywanyi tukole. Banaye tukole, tukole, omwavu taima. Banaffe tukole, ab'emikwano tukole. Banaye tukole, tukole, omwavu taima. Ing'obwavu buluma, enganda zibula. Ing'obwavu buluma, emikwano gibula. Ing'obwavu buluma, akwagala nayabula. Amanyi g'ekisajja si kuzaalazaala. Size style nyingi ezo somanyi. Buba busobozi okulabirira abo boyina. Banaye tukole, tukole, banywanyi tukole. Banaye tukole, tukole, omwavu taima. Banaffe tukole, ab'emikwano tukole. Banaye tukole, tukole, omwavu taima.